Oh my jojojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do do do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazo, wani poza na juisi ya maini. Yeah, yeah, yeah.
Wengine so need for your love, still need for your love. Wengine so need for your love, I swear baby. Eze, uko moyo ni for your love. Moyo ni for your love, uko moyo ni for your love.
Omo eze,
ale, mtanga ikasana.
Abe,
anaitikia gayo.
Abe,
nikimwita gayo. Kwake mbi moyo,
ade,
mtanga ikasana.
Abe,
anaitikia gayo.
Abe,
nikimwita gayo. Kwake mbi moyo, peke, only you, peke. Moyo nuko peke. Let me sing for you.
I like you, baby.
Omo jeje.
I like you, baby.
I love you, baby.
I like you,
thanks on my. Nimefungua lebo na yendo festival nimemsaini. Ngoma tebo kwa tebo, vijicho vya wanga tumevibaini. Aona mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawai. Onawe, unanilipa kabla ya tare. Miakili ya chuu, bado mchanga sijabale. Onawe,
ade,
mtanga ikasana.
Abe,
anaitikia gayo.
Abe,
nikimwita gayo. Kwake ya mnimoi, mtanga ikasana. Anaitikia gayo, nikimwita gayo. Kwake ya mnimoi,
another gbedu from nigerpickup.com.